One time, give it up for Romeo Makota. Let's go.
Yeah. Sigulendela, dilinda ba netimbu. Namhlanje Bye. ngixoxela umama hambi ngaqala kumkani kwaya kwaya ngasafana resi sonke sigcwele ikani ngaze ngamxoxela umama ayi ayi
inhle ngekhombe enhlizweni yakhe ibonakalise duze inhle ngekhombe enhlizweni yakhe ibonakalise duze inhle ngekhombe enhlizweni yakhe ibonakalise duze yohamba ngiyohamba yona ngifike kuwe ngowela lezintaba nanyohamba ngiyohamba yoze ngifike kuwe yohela lezintaba
Yeah. As I said, what